one take. Just a smart talk of black dad.
Mimi na mimi ni mzee anaokokewa moto nyumbani. Ila ana survive sio mzee huyo ni simba wa vita.
Wanani tama ndonga and I'm ready. Ready.
Chi.
Wanani tama ndonga and I'm ready.
Baba boss. Kutoka kwa mtoto smart talk of black dad.
Mtu shazi, mtu kazi ni mandonga wazi wazi. Monoton flag naiweka kwenye hadhi. Washindi wa mchongo bongo wengi mavi mavi. Wakiniona wote chupi chinyo number radhi shit. Nyota imeshang'aa mindo bari yao. Washindi kwenye ring mindo baba yao. Nyota imeshang'aa mindo bari yao. Yanga na Manara mindo mchizi wao.
Mtu kazi, mtu kazi, mtu kazi, mtu kazi, mtu kazi.
Wanani tama ndonga and I'm ready.
Mtukazi, mtukazi, mtukazi.
Mandonga, yeah.
Mtukazi, mtukazi, mtukazi.
Yani mimi ambaye nimeshinda amjanipa mchongo wote. Yeye ambaye nimempiga mnampa mipango kibao. Mimi niko mtaani tunatia huruma. Da,
nchi ngumu hii.
Safari kaoneka. Kazi unayo. Hapo umeakanyaga, umekutana na mandonga mtukazi.
Nakutana na mkongo, ila sasa kitachomkuta anapigwa ngumi kama ngoma.
Wanani tama ndonga and I'm ready, ready.
Kuna vingi napenda kuambia washabiki wangu, kwani wanampenda mandonga mtukazi? Yani mandonga mtukazi sio jina wanalikuta dukani limeko kwenye lebo. Mandonga mtukazi ni ngumi mzee, yani ngumi ndo mandonga. Na mandonga alipoanza ngumi, kuna masupastar unawajua bongo sasa hivi. Mandonga anacheza ngumi, wao wajua ngumi anacheza. Yani kikutajia sasa hivi unaweza kashuka yani. Unawajua wao wanatangaza taifa la Tanzania. Hawajaanza ngumi kabla ya mandonga mtukazi.